Afro on the track.
If you scan my heart, you will see your face in my hand. Yani ukinikata, navuja mapenzi on my hand. Ukinita baby, najiona mshindi on my hand. Yani mimi na wewe, yani wewe na mimi, na tuzikane kurudi mavumbini. Oh yeah yeah, shakupenda wewe, shanipenda mimi, na tupeane tamu vya chumbani. Oh yeah yeah, niko straight kwa love love love, sina gako na kona mama. Umetoka kwa wangu bavu bavu, amenipaga mula jala. Nikupembeleze, nikutunze kamboni ya jitu. Yani mimi na wewe, yani wewe na mimi, na tuzikane kurudi mavumbini. Oh baby, shakupenda wewe, shanipenda mimi, na tupeane vitamu vya chumbani. Oh baby, if you scan my heart, you will see your face in my hand. Yani ukinikata, navuja mapenzi. Oh my hand, ukinita baby, najiona mshindi. Oh my hand, na pawa naweza sema umerogezewa, hasa ukikolezewa usikila kuambiwa. Sina kitu ila tamba, kesho ntapata ujue. Hata zero nayo namba, tena ina thamani ujue. Vimaradhi vya upendo umeviponya, wendo fundi unajua. Yo minanda na misondo unaikonga, yani hey. If you scan my heart, you will see your face in my hand. Yani ukinikata, navuja mapenzi. Oh my hand, ukinita baby, najiona mshindi. Oh